Kwa hivyo mimi niko tayari kuhakikisha zile agenda za Kenya Kwanza, agenda za UDA hapa Mombasa tunatimiza.
Hisbiga talada dalka haye UDA ayaa dhamaan musharaxiinta u tartamaysay ismaamul goboleedka Mombasa, waxa ay kulan ay ku yeesheen markii ugu horeysay. Tani wixii ka dambeeyay doorashada xisbiga talada dalka haye UDA ugu guuleystay madaxtinimada dalka, xubnaha xisbiga iyo qaar ka mid ah taageerayaashooda. Kulankan ayaa hormuud waxa uu ahaa Xasan Umar Saraay, gudoomiye ku xigeenka xisbiga talada dalka haye UDA, isla markaana sidoo kale ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Bariga Afrika. Iyadana sidoo kale ay goob joog ka ahayd Senata Miraj Cabdallan oo ka mid ah senatarada ismaamul goboleedka Mombasa ee xisbiga talada dalka haye UDA matala.
2027 bado tutakuwa katika deni inshallah kwa mwezi wa kuna issues mashinani tunataka tuziangazie na watu waweze kuelewa. Sisi hatukuingia kwa siasa ati tunataka umaarufu. Tumeingia katika hii siasa ili tuje tusaidie jamii katika our own individual capacity.
Arimi kulankan diirada lagu saaray ayaa waxa kamid ah sida sara loo qaadi lahaa taageerada xisbiga UDA oo ku leeyahay gobolkan xeebta, gaar ahaan ismaamul goboleedka Mombasa, iyadoona ay sheegeen xubnaha xisbigu inay aad ugu faraxsan yihiin in doorashada dalka dhacday ugu dambeysay oo xisbigan uu 44% uu ka helay codadkii guud ahaan ismaamul goboleedka Mombasa laga tiriyay, taas oo ka dhigan inuu xisbigu uu meesha uga saaray laanshihii siyaasadeed ee xisbiga ODM ee ismaamul goboleedka Mombasa oo horaan u sheegan jiray in xisbigaasi uu yahay xisbiga xirtay siyaasadda Mombasa.
Mujue, badilisheni hii fikra. Mombasa mumekuwa upinzani for too long, mpaka mumejisahau. Governor hajitambui, deputy hajitambui, CC wewe uko na sija gani hasu kulipia watu wajipinga mpaka wapinga maendeleo wengine. Lakini nimeshukuru sana watu wote wa Mombasa wamekubali kwa kauli moja, huyu ni one term governor, amalize aende. Kwa hivyo hata mimi si babaiki, namwangalia tu. Maana sisi kwa tushindani na yeye. Kama ni yeye, sisi tufanye kampeni na Zoom.
Waxyaabihii kale ee kulankan looga hadlayaa waxaa ka mid ah taageerada xisbiga UDA xubnihiisa ay u hayaan hindisa sharciyeedka miisaaniyadda 2023 iyo qorshaha baarlamaanka hor yaala sida ay bulshada u taageeri lahaayeen, taas oo ay sheegeen inay tahay mid wanaagsan bulshada.
Tunaleta kitu inaitwa tax justice, haki katika masuala ya kodi, na inakubalika kikatiba, inaitwa social justice. Tunataka ku create social welfare programs, ukienda upate huduma ya afya bure. Mimi niko na hakika hii kodi itakayolipwa itakwenda katika kujenga majumba, na kutakuwa na fursa hata yule mwenye mapato madogo kumiliki nyumba yake. Affordable housing, social housing.
In ka badan sadan musharaxa oo tartamaysay kuraas kala duwan oo ismaamul goboleedka Mombasa ayaa kulankan goob joog ahaa, iyadana sidoo kale halkan lagu soo bandhigay urur dhinaca horumarinta bulshada oo ay sameysteen siyaasiyiintani si ay u qayb qaataan horumarinta bulshada. Waa kan Ibrahim Duba oo ka mid ahaa musharaxiintii gacan saarka lahayd xisbiga UDA oo isagu si gaar ah ula hadlay warbaahinta Star noogana warbixiyay kulan
MCA Tononoka 2021 soo istaage. Meeshaan waxa isku yimaade MCA-sha oo ka istaageen UDA 2022 oo maarta kursi heleen, waxay hagaajiyeen ururka lahaa Voice of Mombasa. Ururkaasna waxa ay shaqadooda intay fiiriyaan wixii county magaalada waxay ka qabanayaan dhankii maarta county-ga, waxa ay u istaageen accountability oo dhanka Mombasa County. For example, 30% oo procurement tender inta dhalinyarada la siiyo ama dadka oo magaalada Mombasa oo dhalinyarada dhanka 70% sana sana dadkan oo Mombasa joogan waxaan cusaneynaa inta ay xisbigan UDA ay taageeraan waa xisbiga maendeleo iyo dhanka maarta wanaaga bulshada.
Saansaanta siyaasadda ee xisbiga talada dalka haye UDA ayaa sara u kacday, iyadoona siyaasinta xisbigan ay sheegeen inay rajeynayaan in saameynta siyaasadeed ee xisbigan uu ku leeyahay Mombasa ay sara u kici doonto. Maxamed Cabdi Bowtaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.